Tego mipango bemuwe yabakuwanguza abo bali kuuza tanyo ya kuwanguza na oli babuza tanyo yogwebesiga dale yewala jevunde teri kuuza ezintala zirwanyi abadege mchinja katebyo kuyumba bireke Kubanga Yesu mulamu Obujulizi kabulume Ti Yesu yabikoze Yabikoza tene chaiza Jikiriza okwagala 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 Jikiriza okwagala 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 Jikiriza okwagala Kuliba sacha boba yobu kwebaina Jigiriza okwagala Gane mumase ganga mate yesu kwagala Okukwagala kwa ya gale sino wayo mwana wu Nze kusingira businessi ebyo tunyumya bigwa wu Nuri mchala wange yangamba Tajagala anjagala Bwa itapiri ne yechanga Gafunyeyo omulala Kale no kwagala kwa bana babantu kobwe kutu Nze jagala onjigirize kuli okoko Katebyo kuyumba bireke Kubanga Yesu mulamu Obujulizi kabunyume Te Yesu yabikoze Yabikoza tene chaiza Jigiriza okwagala, okwagala, okwagala Jigiriza okwagala, kuliba sacha boba yobu kwebaina Jigiriza okwagala, kane mumase ganga mate yesu okwagala